Africa, but this again, this again.
Oh, baby. Oh,
nani enda wapi nimeshafika, nimependa mtoto wa Kiafrika. Ile kuwa giza amewashata wangu tali, yeah. Na akiwa mbali anasikika, sauti ya mahaba anavyonita. Kuwa giza amewashata wangu tani. Na ulivyo mzuri sana mayo wivu utaniwa. Na ninakuomba tenda niwe nyayo mvuli kwa mvua. Na ulivyo mzuri sana mayo kijiti ntajua. Na ninakuomba tenda niwe nyayo mvuli kwa mvua. God, you drive me crazy. Oh, wow. God, you drive me crazy. Oh, no. God, you drive me crazy. Oh, wow. God, you drive me crazy. Oh, wow.
Kusinga wala yikunde no kuba mizinga kwenonde kakuba kuwonga mubitu vya love wajika kulunga.
Your body good, your body nice. Nse kukwa let nobody give me on first. Baby you're my food, that will realize. Omo kwa na moji baby kuno oversize.